Kushata Kulia. Seven, drop that shit.
This is serious.
It's Onza.
Nagunde boy.
Abate bana, ama abate kana petene. Atina petina petene, ama abate kana.
Hey, baby, wanna feel our vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo timpo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo timpo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezingia.
Inabana. Sema tena inabana. Inabana. Wote inabana.
Inabana kama taya pandirim. Oh baby girl, no what a blessing, yeah. So what no call that daddy taste of ice cream. And that the moon that will be floating, yeah. What a trend is a saliki so. Kusiki de yo waya baby Johnny ringi do kabo. Selfa karate mukiro. Kukubi sama sanya na senga no suri do. Unongu wani, kanonka wani. Agarabo ko, yeah. Unongu wani, kanonka wani. Agarabo ko, baby. Fire it for me, microphone.
To talk about 360.
Inabana,
inabana, na 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 na.
Yeah. Inabana.
Causing traffic jam, ma ma ma.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah.
Inabana.
There's no drama, ma 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 ma. Nitakupa mapenzi das plastic. Nitakupa mapenzi tell you baby love my chick. I love your lipstick baby you looking so classic. Njofende wote Kampala tutashik wa traffic.
Kunde boy, only you baby I know go cheat. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitampe na zaidi ya pipi. Beti wanauliza na mekupata vipi.
Umasika suwa kana matoke gatulio. Jakupe wape baby wange ngana osime. Ulide nongo mekuba mafubuka bachivuka. Sit up on, why are you?
Mama,
mama, mama.